ninjaremix.com.
Asembe fati na ole ni klasi tombe di Sembe kulipe madivosi break up on the day Ijafeshi ye ufuna waifaka pamuliri we ukumba Kwa mupanga panga yote haiti the only one Ah, klasi tombe di Bima bima, according to your specification ni Imagine mtima wake unapasi weti ya And you're the only one Uwaishiwa akisesia And a reminder no matter where you are Ima mkumbusa ati wasi ya mtu kunyunga Akafuno lufyanya akumbuka kwe machokela Akafuno luwana akumbuka kwe machokela Asembe pati na ole ni kasi tombe Sembe kulipe madivosi break up on the day Ijafeshi ye ufuna waifaka pamuliri we ukumba Kwa mupanga panga yote haiti the only one Ah kasi tombe Wafaka bovala Watenga vonzula Wafaka polula Ana netiweki yako chape Akaenda kwinango The outside the coverage area Ana reminder No matter where you are Ima mkumbusa Ati wasi ya mtu kunyumba Akafuno lufyanya Akumbuka kwe machokela Akafuno luwana, akumbuka kwe machokela Asembe pati na ole ni kasi tombe Sembe kulipe madivosi break up on the day Ijafeshi ye ufuna waifaka pamuliri we ukumba Kwa mupanga panga yote haiti the only one Ah, kasi tombe
Fresh out from NigerRemix.com.